speakers on. Fire, fire, fire. The hater's worst nightmare. You know who he is. Scratching it hard, it's DJ Wes.
Me, kani beat na ua. Me, kani shash na jua. Me, kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kau jui utajua.
Ukiwa, go. Utaji so bo ukiwa go utaji so bo
what a guan
piki maua tiki naua piki maua piki panua
Pigwamboko ni mchezo ni haram ah. Pigwamboko ni narungu na ni tam ah.
Boko haram. Boko haram.
Scratching it hard, it's DJ Wes.
Cheki mimi ni pedi, yeah. Wa mapedi. Napenda minji, mahaga bigi. Kitu napiga kuni hadi kutwa. Sema kucheza chini. Na huku chini nimebeba kitu bigi. Wanaogopa, mini kafira. Nishai dhombota wangoi akachizi.
What me mengi ya tuna flow ingine. Ninataka ama demwa 254 waringe. Kwanza biki na imi jini kaleche. Ninataka awote wakamwa nipe. Nite kanibol juyo ile dizena wa manga. Kani ho sunajua kana fedi manga. Weka kinanda ni ruke kamchaka. Juu nimesikia demia kwa nanitaka.
Piki maua tiki naua.
DJ Wes.